Nataka kuja getu, anajua napikaga vitu special. Special for you girl, ewe unanizimaga michechetu. Tuliza akili mentu, ukinipa usiku nipe mpaka kesho. Kesho, kesho, kesho hey. One time, show me what your mama is ya hey. Two time, I put up my money on you.
Nitaka niko bebe ubembe chupa juu.
You know I like it.
Nitaka tuendeshe utembe kwa migu.
You know I like it. Nitaka niko bebe ubembe chupa juu. You know I like it.
I give you everything when I do my things with you.
You know I like it.
Mama inoka njoo nkupe tuzo. Mapenzi yamekaza gongere na nyundo. Waswahili na maneno yenye uvundo. Are you talk about my girl? Ebu dondore utumbo. I say she's my future. Sweet bambucha. Wanga mtajuta. Kaika ukuta. Nampa taratibu nampa puta. Puta napenda mwendo kanyage mafuta.
Nitaka niko bebe ubembe juu kwa juu.
You know I like it.
Nitaka tuendeshe utembe kwa migu.
You know I like it. Nitaka niko bebe ubembe juu kwa juu.
You know I like it.
I give you everything when I do my things with you.
You know I like it.
Music at iminati.com.